Yes, welcome back to the biggest hip-hop show in Africa. Hii ni Festival Friday. Feed the name, also your jasiri tajiri mashahiri na flows. Iko na stamina, mji kasoro bahari is in the building, you already know what it is. Osio, hate means to know and hop is the movement.
What?
It's going down, fire, waribie.
What's up?
Yep.
Mdundo umekaa uchi, hadi vesi na simama. Masawe mtafute mushi, zindiko limeanza jana. Mziki banzoka utafunwe na vibogoyo. Nina sumu za koboka kibisa kwangu poyoyo. Mungu kanipa bandama kivipi nchukie utani. Mfuasi nse na chama kula na iweka rehani. Sina hela ila nakili, dili na ziomba kwa ibada. Tajili wa mashahiri, hadi natoa misada. Jikubali, mini mkari ya distaki kufuga mbwa. Zifixi za dalali mpangaji usiniombe vyumba. Balaka za mwishe, zinafanya ni bebe moro. Hiso ofa pedeje, kwenye mdundo wa kigodolo. Yes, I'm the first on my level, hadi next. If you think you're the best, I'm the best of the rest. Mic check 1, 2. Masnichi vichefu chefu. Izi level za juu kama lubani wa kibeku. Mi mwenye na juli zaga. Izi line inachola vipi. Rijari usivunje chaga kwa mlupo le muonga pipi. Chanaji tuko wengi, wandikaji wachache. Panya na ikula blue bendi. Wezi kuntega kwa mkate. What's up?
Stamina tupe.
What's up?
Mara nyingine tena jembe.
Yeah. What's up? What's up?
Waribie.
So kila mjanja naishi sinza blazelewa usikariri. Mchimba chumvi ludu vinza kumjini ukikosa dili. Na chapa kila biti kwa stiki za buli cheka. Mindo panya wa msikiti na itafuna dimikeka. Ili gongo lambali wa mboto sogia karibu. Na shangao na jibu swali kyo bado ujaulizwa jibu. Jua lishazama kufugwa ludi bandani. Soshalo sijite mnyama kati utoke mbugani. Jana ulipita jana kazana fanya vyamana. Achana na ubongo nyanya pambana ukipata mwanya. Weponda na vuchana mina mind unavyobana. Mole menipa dhamana nkikana itanipa. Mziki mecha mangongoti wepimbia tukupi namba. Mbimvuvi nileuza boti kwa mbizi inavua kwa kamba. Takauzo na bandama na cheka tukimtekenya. Ticha unamzigo alawama kilaza umenipa fema. Shapewa ukunga wenye uchungu mtasujudu. Poleni mnuandika pumba kwa fikra zenye mashudu. Baba ni baba wengida mayaro. Sina penzi kwa kahaba so chinga usireto sharo.
Yes yo.
What's up? What's up?
Yes yo.
What's up?
Yeah.
What's up?
Yes yo.
What's up?
We don't.
What's up?
Yes yo. We don't stop.
What's up? Na yachezea ya maneno tadhani mdomo unapadi. Na utajiri wa misemo di ubongo na itaji gadi. Kipa plomo kizuri kubola na kiweka kando. Sawa na demo mzuri alipata basha senda jando. Stamin biashara sanda na uzika bila plomo. Hindo sauti ya pala panda mzinzi sikia upate somo. Na umulika mwanga unapuntisha kufifia. Zitenzi na vyo zipanga mpaka shima inanyamkia. Usimdanganye mwongo kadhani umeficha kweli. Lainzangu pepa za kongo dentu wa kibongo utafeli. Sendeshu ina blanti japo mshoke na ujua. Punches ngelipiwa vati tia lei wangenisumbua. Mahitu anatako papa kithani mungu ni mzungu. Mindo bouncer wa marapa na ilinda ikulu na lungu. Nguvu za uongo wa video zinapoteza vijana. Usijite jembo kukimea wakati pabichi unakuwa magwani.
Yes yo, we don't stop.
What?
Mototown to rock on, yeah.
Mototown in the house.
Yes yo, we don't stop.
That's Mototown baby.
Mototown rock on, yeah.
Mototown baby.
Yes yo, we don't stop.
Yeah.
Mototown the stamina, rock on, yes yo, we don't stop. Mototown rock on.
Yeah.
Yes, Freestyle Friday, kama kawaida usio. It's coming down, leo ni noma. Mistari ya tari, na ni mkali. Itakubali, tupo, endelea kuwepo. Sana. Chosida anapatikana Twitter, Facebook, tupende tufuate. Tunapatikana Instagram pia, ingia kwa mapicha zaidi, ya usio. Kwa producer ambao umeona msanii na umependa ungetaji ufanye naye kazi, tucheki kwenye cheusi.tv@gmail.com. Kwa mfano, unapenda michano ya stamina, unajua unampata vipi? Tudondoshe beat. Tumpe stamina, imuharibie
kutoa. Left na mchezea rafu na pona fair inaboa. Natema hizi flow chafu hadi almost naingia madoa. Wanavichekea vio, alafu wanataka vinune. Depo la komando, uruta bora uchune. Na boom la mistari na cheni nilitumie. Visumu ndani ya bahari, samaki bora ukimbie. Undugu kufaana, kujuana so kufanana. Naipenda juzi na jana ili kesho nifanye pana. Panda mnazi na msuri, kwa nini nswachungulie? Dele naongeza kufulwa na pomba nwafungulie. Indo siri ya kicheche kwa mtu alimtoa bikira. Wapinzani hali tete kwa pancho anemea mipila. Usijite wa kwanza kati wa pili haumjui. Kwa hizi stanza na jibanza kama damu ndia mwadui. Na mauzia hizi njia kwenye ukame uso unashibe. Dele na utoboa ustawa pinzani njoni muzibe.
Yeah. It's going down, Fist of Friday. Shout out to my man Papika Chalogi for holding everything down like gravity. Pancho the machine, aminia sana. Tunaendelea, tuko kwenye session hapa chini. Na ninoma, na stamina. Mji kasoro bahari is in the building.
What?
Twenzetu.
Sina ndugu na medula na ulafiki na ubrongata. Jini inamtisha kabula na mbwana mbele ya samata. Bongo na darubini ndomana na uwazambali. Hata nikifa maskini watoto watarithi mistari. Pema pana kitanda pahala palali tena. Kitani inaitwa kamanda japo sina ndugu na mwema. Kaza toka underground kwenye hizi grind making. Produce every sound and mixer zitaji sect. Recognize, realize we are the best. Mobilize, hii ni shazi yenye mimba za sentesi. Nunda kuli kodazi mafansu wamesha nisoma. Na hiti bila ustazi so Juma ludi musoma. Kayumba kasumba yache mapema. Mwana yumba mesha yumba dichege kamtaki tena. Bongo imekosa movie, michezo imeanza kuigizwa. Sana inatekwa na ujuzi wapuzi bado wanaumizwa.
Noma, msanii unapenda kushika katika Fiesta Safari au sio? Tutumie demo yako ya ngoma inapo merekodi au sio? Kwenye chelsea.tv@gmail.com tutumie tusikilize. Kama unafuata kutu uliko kwa sababu sky is just the beginning. Yani sio limit kama tu wanavyosema. Ine Fiesta Friday, the biggest hip-hop show in Africa. Tuko na stamina, endelea kuharibia.
Michano ni shevisha pete na nyeku ni acha haitaki. Slali nkaza kicheche na lala na yota maiki. Inji nyangu moyo ikizimwa iwezi sukumwa. Na washanga vibogoyo na utaka kunatachuma. Na inukisha mita bila kuipaka vinyesi. Hapa matembo anaka kwa panchi na wapa stressi. Siko solo ni na clue, mtu chie mindo mzawa. Kimziki niko juu kama jengo la PPF Tower stamina. Na make it kimziki na weka storia. Kamua kila beat ata unipe Linton za Nokia. Nekima kumtuliza miahudi na mpalestina machoni. Mina womiza na pomulika kwa vina. Kwanza wananza safari, misha rudi zaidi ya mbili. Talba ujeulizo swali na kupa jibu kamili. Yes, I'm the winner na ishinda kila taji. Hindo bahari ya vina kalibuni wa zamiaji.
Mr. Rudy, acha to pay bills.
Afrika. Jina langu la kisanii naitwa Stamina, lakini nina jina langu la kitambulisho naitwa Bonventure Kabogo. Mimi mzaliwa wa Morogoro na represent ndugu yangu ya Moro, so it's Moro town in the house. Yeah. What's up? No need of back pocket, put the beat to start. From street I'm the logo, snitch flip me if you want. Aliko age, magical stage, that's why I speak the line that you dream when you're bad. The set pop is popular on the population, so excuse me for being topic in the conversation. You said to fly while you're falling, I'm looking up to the sky, see my mama scores me. My head so stereo, I can't sound mono. Find bleak and lace, yeah, I'm wicked on the porno. You act like a valise, find the anchor on the cypher. Black style, black flow, like a on the IFA GQ. Tell conscious that I'm stamina on the red. The international world, yeah, dude, what you said, blink love to the people, sense for the hiko. That's why I live my life since I know that I'm simple. What's up?
Wow, yeah. The food is queer, we're bothered in minor six for remedy. Okay. Okay, alright. Remember, turn the verse again. Turn it.
No rapper can rap quite like I can. Now take a non-best rapper, make him a fan. I'm the man on boy, I be running the block. You know what? Go Raji and do the rap. And I'm dope, the niggas are hating. My flow and do a swag, it doesn't relate. Cause I'm great, juice like a flood and flex. Light skin just flow for the shot and wreck. I heard the camera when the camera roaring. It's like USR got the US open. Niggas I'm nice, I see you scoping. Think twice before you move that cross. Wow. That is my dosage, call me tomorrow. You look so fly when you call me your baby. Everything I write, call me an author. Baby, I'm black and sorry I roast ya.
Wow, isn't that so a classic? My boy Stamina, trying to do it for the masses, and you ready? I trying to masala language boundaries and some shit like that. That's what it is, man. It's Fiesta Friday, the biggest hip-hop show in Africa. Show kubwa ya hip-hop Africa. Fiesta Friday. Mark my words. Fiesta Friday. Stay there.
What? I hear this. What's up? Okay. Yeah. Stuka unayote unakeketo na ngaliba siena dini. Hip hop ina kozi veta mchanaji weka kilini. Tupe mayai kiolela zalisha ili wache chata. Mapenzi kombolela kapuku butu wa faster. Kusoma mpaka uchizi ni kukosa kujiamini. Vivu unaipenda usingizi utakufa ukiwa maskini. Napo utaila za kili ustegeme shida kukwamsha. Kuna mpenzi kama dili funga na ipingu. Mbisha na ikataa uongo mwelewa ene ujua kweli. Blasameni fungo ubongo sio kabati utafeli. Siwe mpumbavu kwa kuwa mfuasi wa mjinga. Maisha naitaji ushukua vila yana undugu na mninga. Finali uzeeni, cheza nusu kwa kijana. Mlolala wote hamkeni, hundo muda kupambana. Wezi kumkuta funza nye duka la vipodozi. So ishi kwa kujifunza uelewa uitaji kozi. Usijenge mazoya kama una msingi wa tabia. Ndoto zikipotea malengo asizidinia. Elewa usikariri ndo system ita ukujenga. Saka hela piga dile chanda na mfumo wa kalenda. What's up? Mvuvi, siuze mtumbo kisa umemkosa kamongo. Pole mwenye leje vumbi ukutazikwa kwenye udongo. Ukisha kuwa mfupi kubali tukuitwa dogo. Masai unaipenda chupi milo umeshepa kisogo. Mwonekano wa mavazi wendane na unaoyafanya. Kuna lana ya shangazi la sovema kumtukana. Ndiyo kweli unamata ila uongo unaitaja kili uskariri. Chafu kwa bata kwa kuku anataka mwili. So lazima ugraduate, celebrate what you got. Maisha ni vile unavyo set, so kubet life trust. Mamba mdunguzo imala ilo beba transforma maisha. Usogope kuitwa fuka kada utajiri unasikwa kwisha. Kiona trafiki kagongo ujue njia haina mataa. Pishi punguza kuonja laji watakufa na njaa. Kila kichwa kina bongo ila fikra zimetofautiana na shangaa. Mnyojo wa gongo ni mcheka mlefu wa banana. What's up? Stamina Friday freestyle. It's going down. What's up? It's Moto Town baby.
Tangu ni ngumu tukaweza kugundua kwa kupitia Google kwamba umeanza muziki lini. Kwanza lini muziki?
Muziki ile kabisa harakati zenye full. Nilianza mwaka juzi zenye harakati kabisa full. Lakini kwenda muziki na kuanza kuandika andika line kwa kitambo sana toka na sala tatu huko ndani. Mwaka kama 1999 kama 1998 sweet ngapi.
Nini siri ya urembo katika uandishi wako, kwa sababu na uandishi wa tofauti kidogo na uandishi wako umekuwa gumzo nini?
Kusikiliza, cha kwanza kusikiliza watu. Mimi namsikiliza Common, mimi namsikiliza Redman, mimi namsikiliza Rex, namsikiliza DJ, namsikiliza Mr.S, namsikiliza watu kibao ambao wana uandishi fulani wa tofauti sana. Lakini kiukweli kiu ndo mtu ambaye alifanya mpaka mimi nianze kuchora chora laini za ajabu ajabu, kwa sababu nilikuwa najiuliza kama yeye anaweza akasema hichi na hichi, kwa nini mimi nishindwe kupata hicho kitu? Na kati ya kile alivyoona yeye na Mungu ndo akilio kwa mimi tunapotana kwenye fikra tu. Kwa hiyo mwisho wa siku kikubwa sana kinachonisaidia mimi ni kitabu. Nasoma sana kitabu. Kandarasi wa kichwa chako kishindo mrudishe veta. Denti sovu shida zako sisovu feki za nekta. Ishi kwa mwenyezi bila undugu na gomola. Pole unejita mnyamwezi huku somza wa tabola. Vema daftari la tuition kilaza skupe kibuli. Siwe impossible kwenye mission game boy cheza vizuri. Mziki kwanza toka kale manishu takupo pepe. Takipofo na machale jipange usogeze kete. Kiona kobe kainama magamba shamzidu zito. Shelia elifato jana leubavu soundi na mshiko. Ugumu wa maisha sikufanya uwezi menguo. Kuvajio kwenye piche manishi ulitimu chuo. Fanya traki na mapenzi lipesa yombe kolabo. Promo salitu wa kishenzi na stress istakuja dabo. Mshima mafanikio unazimwaga na upepo wa chuki. Utajili unaitaji mbuyo kabwela zidisha nduki. What's up? It's Moto Town baby. Stamina K kabwela. This is how we do it man. Hiso system ya madilu haina shobo kwa mademu. Kingunge mtafute mwilu ngombale asha sandagemu. Mistari sukaligulu lazima itakunogea. Ya mashaka takuzulu sijalibu kukompea. Mzungu akijichubua ujue moyoni anauafika. Dogo sikimbilie kukua omba kubale kifikla. Vesti ya mcheza sumo betina zima ikupwae. Kitambo kama gurumo mabeste ncheki ibada. So kila mwembamba ni modo shalo sishi kisilingo. Na kifa ndumisho nyodo jipange wache malingo. Mezaliwa jangwani kivipi untishie ukame mkulima. Rudi shambani hindo mundu ya machame kabwela. Mwenye kitambe bepali utamtesa nani. Kokote mikwangu kambi Antonio nipe lamani. Sadaka ni sadaka ila dhaka yende kwa saka. Mamlaka yenye dhihaka na saka mpaka waraka.
Album lini?
Yeah?
Album lini?
Soon, soon too.
Mwambie soon lini jikomiti
hapo. Yeah. bwana my album yangu inakuja soon yani mwezi wa 11 nini hapo mzee fresh kitu kinadondoka ulai yani
itakuwa indie au anatoa mdosi indie independent au
mtatoa nahisi itakuwa independent
yeah.
Kuna mipango ndio maana nimesema mwezi wa 11 kwa huu muda wote ndio kuna mipango naifanya kwa sababu hata hivyo ndio namalizia nyimbo za mwishoni nini na vitu kama hivyo hapo unajua. Yeah. Nyuki busu alafu wanaogopa vimbe swap upenyo hata nusu kwa stanza chedi ni watimbe level zangu za juu zifuate utoke vigimbi bali na pima kwa mguu so sitish na madimbu kwenye game mkunga anazalisha mimba za stanza hii mistari ninajutunga ni mastoni aliojibanza kwa front kama imam nasalisha wapinzani nipe pepa na kalamu nikuonyeshe mimi ni nani na nyota ya ushindi mike ni sheli pia mbili panchi zangu za kihindi nimesijaza hip
log naangalia Fit Style Friday. Enjoy.
Filikio hata anafanya uandishi kama huo, sijui wa kupiga ngoma jicho anampiga sikio kuuza wanaji na muuza jiskaji. Watu kwa naomba kwamba anapiga mistari migumu sana kwa anatakiwa alegeze. Je, ushakutana na vitu kama hivyo wewe?
Bingi sana. Watu wengine wanakuambia unafanya muziki mgumu sana. So muziki wa biashara, kwa badilika fanya muziki wa biashara. Mimi Mimi na stick kwenye kitu ninachokifeel. Mimi biashara ipo na itapita. Ila muziki wangu nakipenda ubaki. Unajua ndio maana hadi leo tunasikiliza nyimbo za Baraka Moshes ni shida. Nini? Kwa sababu message na zipo bado kwenye jamii mpaka leo tunasikiliza. Muziki wa biashara huko utafanya biashara then utapita na muda wako. Mimi sipo kwa ajili ya fashion. Mtu kama ataona maneno yangu magumu atashindwa kuchanganua. Wapo watu ambao wanakizao na wanachanganua wanajua mimi naongelea nini. Kwa wale wanaofanya biashara wataendelea kufanya biashara na sisi wengine tunafanya muziki wetu kupitia spirit ya mwanangu tutazidi kufanya hivyo kwa sababu ndio yani ndio what I feel ya kwa sababu siwezi kubadilika kisa biashara sipo kwa ajili ya fashion.
Kwa hiyo na kwa kusema hivyo unamaanisha kwamba muziki unaofanya wewe sio wa biashara. Muziki wa biashara ni upi?
Kuna kasumba siku hizi wanakuambia muziki wa biashara lazima uwe unachezeka. Unajua yani beat inamaanisha kwenye beat lazima uwe unachezeka, hizi mkubuka bawa naona kama sio biashara. Lakini ninachomaanisha mimi kwamba muziki ni muziki kwa sababu pata picha huyo anayesema muziki wa kuchezeka utachezeshwa disco. Kuna watu wako nyumbani hawaendagi disco, yeye anapenda kusikiliza tu. Kwa hiyo inamaanisha ana ila yake ya muziki na bidii ya kusikiliza. Kwa hiyo itafikia muda kwamba wanaotaka kufanya muziki wao kuchezeka, wafanye kuchezeka upige disco. Kwangu sio lazima upige disco, kwangu unaweza kupiga ghetto na washikaji wakasikiliza na wakapata message.
Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba muziki wa biashara ni ule ambao unasikika disco na katika kumbi za starehe.
Huo ndio unasema muziki wa biashara kutokana na kuchezeka. Wanasema sisi tunaofanya hip hop ya maneno magumu sana inakuwa sio rahisi kwamba eti muziki umetekwa sana na watoto wa kike. Kwa hiyo watoto wa kike ndio wanaopenda sana hivi vitu. Kwa hiyo watu wa kike wanapenda sana hizi nyimbo za kuchezeka nini na zenye vitu vilaisi. Kwangu mimi nakataa kwa sababu wapo hata wanawake na vile vile wanapenda hip hop na wanawafuatilia kabisa maandishi, wanakuambia kabisa pale ulimaanisha hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo nahisi muziki una categories. Kwa hiyo mimi nitastick kwenye hichi ninachokifanya, sitobadilika.
Kwa hiyo nataka kuniambia kama wanapozusha muziki unaofanya wewe ni mgumu na hauzi, hizo ni propaganda tu.
Hizo ni propaganda zao tu kwa sababu kwa kupitia muziki huu mgumu unaofanya ndio huu muziki naowakilisha kwenye show. Watu wanaosema wanaofanya muziki wa biashara. Kwa hiyo nahisi kama unaweza kupendwa naweza nikakaribisha kwenye show kwa kupitia muziki huu, basi muziki wangu mimi kwangu mimi ni biashara kwa upande wangu mimi. Kwa hiyo nitazidi kufanya kwa sababu ni biashara kwangu mimi. Na tukikutana kwenye sehemu zote ambazo zinatukumbanisha wote na maanisha show, nitazidi kukalishana kwa kupitia muziki huu na muziki wao wa biashara. Ndavi na bora angalia Fist and Friday. Show bora kabisa hip hop East Africa.
So East Africa Africa.
Show bora kabisa hip hop Africa.
Asante. Hapo ni Stamina yule pale kutoka mji Kasoro Bahari. Kwa producer kama umemfikia. Jitumie Bitcoin Chelsea Dart via gmail.com. Sio. Tunapatana Twitter na Facebook. Tupende tupate. Pia nenda Instagram kuna mapicha cha kibao. ukiwa hapa ujasita chajitaja. So kesi, ijumaa ijayo.
Spark a candle, get obese. Eat like you ain't fed at all. Part of a very healthy feast. Low in cholesterol, let's cook it to perfection, girl. Far from exceptional, presentable. To tune to save by every last essential ingredient. Cause we be in the kitchen with some greedy men, lusting for some of your humble pie. But you ain't feeding them, I've got the recipe. Intellect that is ready to eat, delicately divide onion layers from self to we. We might shed a couple tears, but the hunger doesn't let up to the bite. Add some flair, touch your tongue with some pepper. Tell me how it tastes, no food goes to waste, whether good or bad. In truth it's been based, no haste. So let us wait while it simmers, and though your aroma just makes my appetite bigger and bigger. With sweet, sweet food for passion, mixed in love with truth and two scoops of attraction. You're not gluttonous, if all you want is satisfaction. This is nutritious, bearing fruit like mango and passion. It's sweet, sweet, sweet food for passion, mixed in love with truth and two scoops of attraction. You're not gluttonous, if all you want is satisfaction. This is nutritious, bearing fruit like mango and passion. It's sweet. This is the second plate of the meal that is free course, riding in your oasis. Makes me feel like a seahorse. In a love restaurant, any crustacean can be yours. Got some flamboyant green if you be a herbivore. Dishes you ain't ever heard of or seen before. 69 shake on your rings, don't trade me a more. Cause we adore the core that makes life savory. Add some wine to the take time feeling the pastry. Don't eat so hastily, you might choke on something, man. The Heimlich just makes me wanna poke on something. No joke, I'm a grunt, was taught to eat it if I touched it. Never had mutton, but my drink that I would. Artificial colours, Fentic is the favourite. Did your mother and lolly soul and honey marinate you in? Cause I feel like it. Waiting in the kitchen for permission to touch that chicken thigh, it looks finger licking. Sweet, sweet food for passion, mixed in love with truth and two scoops of attraction. You're not gluttonous, if all you want is satisfaction. This is nutritious, bearing fruit like mango and passion. It's so sweet food for passion, mixed in love with truth and two scoops of attraction. You're not gluttonous, if all you want is satisfaction. This is nutritious, bearing fruit like mango and passion. Chocolate, we should indulge it for dessert. Watch it as you unwrap it, drives my taste buds berserk. Yeah, I'm growing bananas, but this nut won't split as we melt in each other's arms, fingers and tongue tips. It's getting messy, getting sweaty, heat in the kitchen. Yeah.